dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeynaya jamhuuriga inay xadideen galaangalka ay dadku u heli karaan goobaha codbixinta iyo inay qorsheynayaan inay carqaladeeyaan cadeymaha natiijada. Jamhuurigu waxa ay ka shakisan yihiin in howlwadeennada xisbiga dimuqraadiga ay ku xadgudbaan warqadaha codbixinta ee dadka maqan, wax ka beddelka mashiinada codbixinta, iyo inay liiska codbixinta ku sii hayaan codbixiyaasha aan u qalmin liiska. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimo ahna madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa wajahaya eedeymo dembi ah oo la xidhiira iskudaygiisii uu ku doonayay in uu meesha kaga saaro guuldaradii doorashadii 2020-ka, waxaana uu sii wadaa in uu ku doodo in aan runtii laga adkaan isaga oo aaminsan in doorashadu ay ahayd mid la musuqmaasuqay. musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee ahna madaxweyne ku-xigeenka haatan Kamala Harris ayaa ku eedeysay Trump inuu wiiqayo kalsoonida doorashada halka ay ballan qaadayso inay ilaalin doonto mabaadida asaasiga ah ee Mareykanka. sida ay ku ballan qaaday khudbadeedii aqbalaadda magacaabisteeda ee ay ka jeedisay shirweynihii xisbiga ee magaalada Chicago bishii hore, Kamala waxa ay ku doodaysaa in ay ilaalin doonto mabaadida doorashada laga bilaabo sharciga si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah. hay-adaha federaalka ee Mareykanku waxa ay wadaan dhoolatus iyo diyaargarow iyaga oo maanka ku haya wixii dhacay bishii January 6-deedii sanadkii 2021-kii markii taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump oo aan ku faraxsanayn guuldarrada madaxweynihii hore ay xoog ku galeen aqalka Kongareska ee Mareykanka. dhoolatuska ugu dambeeyey waxaa ka qayb qaatay saraakiisha doorashada heer gobol iyo heer degmo oo ay weheliyaan hay-ado federaali ah sida FBI-da, waaxda difaaca, xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka, hay-adda amniga qaranka, taliska internetka ee Mareykanka, iyo sidoo kale hay-adda ilaalisa hannaanka boostada ee Mareykanka. waxaase soo baxaya su'aal layska weydiinayo in dadaalada hay-adahani u damaanad qaadi karaan xalaalnimada doorashada iyo in kale. taasi waa rajada ay qabaan daneeyayaasha doorashada sida ururka 104 sano jirsaday ee haweenka codbixiyaasha ah. guddiga caawinta doorashada iyo guddiga doorashada ee federaalka ayaa ah hay-adaha dowladda Mareykanka u heelan ololaha iyo doorashooyinka. waaxda cadaaladdu waxa ay maamushaa oo ay fulisaa xeerarka doorashooyinka qaarkood. inta badan wax kasta oo kale waxa ay hoos yimaadaan maamulada gobollada iyo degmooyinka gaarka ah. waxaana loo igmaday silsilada xilal ah oo ka bilaabmaya diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada ka hor ilaa iyo shahaadaynta doorashada kadib.